You're with SBS Radio.
Senatarada ka tirsan xisbiga Greenka Sarah Hanson-Young ayaa ugu baaqday senator kale oo ka tirsan baarlamaanka oo madax banaan inuu raali gelin ka bixiyo kadib markuu meel publiga wax uga sheegay nolosheeda gaarka ah. Iyagoo baarlamaanka ku sugan asbuucii la soo dhaafay ayuu senator David Lionhelm ku yiri senatarada Hanson-Young hadal u dhigma jooji ragga aad la seexato, iyadoo markaas ay baarlamaanka ka socotay dood ku aadan rabshadaha ama gacanka hadalka lagula kaco haweenka. Wuxuuse ku adkaystay hadalkiisii hore isagoo weliba nolosheeda gaarka kaga sii hadlay waraysi uu siiyey telefishinka Sky News. Senatarad Hanson-Young ayaa sheegtay inay ku qasban tahay inay ka hadasho cayo la xiriira galmada oo sannado badan soo socday.
For years I have ignored it and pretended that they would just go away, that it wasn't impacting on me.
Sanada badan ayaan is illusinayay oo aan iska dhaadhiciyay inay iska tagi doonaan ama inaysan caydaasi isaameyn doonin ama iska dhigayay inaanan maqlin hadalladaasi. Hadda taas waan ka daalay. Mar dambe uma dulqaadanayo wixii hadda ka dambeeya. Qofkii hadal noocaasa iila yimaadana waan u jawaabayaa. Senator Hanson-Young ma aha qofka keliya ee wada fariin ah ixtiraam darro goobaha shaqada ee lagula kaco rag ama haweenkaba inaysan ahayn wax la aqbali karo. Ra'iisul wasaare Malcolm Turnbull ayaa ugu baaqay Senator Lionhelm inuu si rasmi raaligelin uga bixiyo hadalkaasi.
David Lionhelm's offensive remarks should have been withdrawn.
Hadalkii gafka ahaa ee David Lionhelm waxay ahayd inuu ka noqdo isla markiiba, waxayna ahayd inuu raali gelin ka bixiyo. Hadalka noocaas oo kale ah boos kuma laha baarlamaanka, mana aha inuu meel ku yeesho goob shaqo. Waa inaannu si ixtiraam ku jiro isula dhaqanno, gaar ahaan ixtiraamka haweenku uu noqdo mid aanu mudnaanta u sarraysa siino. Hogaamiyaha mucaaradka ee xisbiga Labour-ka Bill Shorten ayaa dhankiisa sheegay in Senator Lionhelm looga baahan yahay inuu fahmo dhaawaca hadalkiisu geystay.
Most people in the street actually think what you said was seriously offensive.
Dadka intooda badan waxay runtii qabaan in waxa aad tiri uu ahaa gaf weyn. Dadka intooda badan waxay qabaan in hadalkaagu ahaa mid duqonnimo ah. Dadka intooda badanna waxay kaa filayaan inaad raaligelin ka bixiso. Laakiin Senator Lionhelm ayaa diiday inuu ka noqdo hadalkiisa ama raaligelin ka bixiyo. Wuxuu sheegay inuu raaligelin siinayo Senator Hanson-Young markii ay qiratabu yiri in rag oo dhan aan lagu eedayn karin dembiyada haweenka lagula kaco.
I won't be apologizing or withdrawing. I have actually nominated the conditions under which I would.
Ma ka noqonayo hadalkaas raaligelinna kama bixinayo. Waana sheegay shuruudaha ay tahay inay buuxiso si raaligelin aan u siiyo. Waxaana ka mid ah shuruudahaas in Sarah Hanson-Young ay qirato in rag oo dhan aysan mas'uul ka ahayn dembiyada ay ku kacaan dad yar oo dembiilayaal ah, iyo in qof kastaa mas'uul ka yahay falka uu sameeyey oo keliya. Hadday intaa tiraahdo, markaas raaligelin ayaan siinayaa. Senator Lionhelm ayaa sheegay in senataradan Greenka ah ay rag oo dhan si xaqdarra ah oo guud ahaana u eedaysay, isagoo sidoo kale sheegay inay raggaba nacab tahay.
She has said before that all men are responsible for the crimes that individual men do.
Waxay hadda ka hor hore u tiri rag oo dhan ayaa mas'uul ka ah dembiyada shaqsiyo ay galeen. Runtiina waxay ragga ku tilmaantay doofaarro iyo doqomo. Senator Lionhelm ayaa sidoo kale weeraray ra'iisul wasaaraha, isagoo sheegay in Malcolm Turnbull laga doonayo inuu ka hadlo xuquuqda ragga. Ra'iisul wasaaruhu ha joojiyo buu yiri naagnimada. In rag oo dhan la eedeeyo waa wax xun, sida ay wax xun u tahay in haweenka oo dhan la eedeeyo. Senator Hanson-Young ayaa hadda la tashanaysa looyaro ama qareemo, iyadoo ka fakaraysa inay senatarkan dacwo ku soo oogto. Waxay sheegtay in dhibaatada Canberra ka jirta inay tahay in haweenku ay ku yar yihiin baarlamaanka, laakiin ay rajaynayso inaysan dhacdadani ka qalbi jabin haweenka doonaya inay siyaasadda soo galaan.
Most members of parliament are really decent people. Most men in parliament are really decent men. This is an opportunity to fix this. To clean up the parliament and to
xubnaha baarlamaanka intooda badan waa dad wanaagsan. Ragga baarlamaanka ku jira intooda badan waa rag fiican. Dhacdadani waa fursad wax lagu sixi karo oo baarlamaanka lagu nadiifin karo si loo xaqiijiyo in baarlamaanku noqdo meel haweenka ammaan u ah inay ka shaqeeyaan, meel ammaan u ah cid kasta, meel ammaan u ah cid kasta oo uu noqdo goob waa saxa in dood kululi ay ka dhacdo, laakiin doodaasi ay noqoto mid ixtiraam leh.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.